Karibu kwenye Kilimo Ajira. Hapa hapa kituo chako bora cha matangazo. Radio Sahara, sauti ya watu.
Hujambo mpenzi msikilizaji, kwa mara nyingine tena na kukaribisha kwa kipindi cha wakulima ukipendacho cha Kilimo Ajira. Jina langu ni Ambia Musa. Hii leo kwa ushirikiano na shirika la kilimo la BioVision Africa Trust, tutaangazia jinsi ya kuimarisha rutuba shambani kupitia utaratibu wa crop rotation, soil testing na cover cropping. Crop rotation ni hali ya mkulima kubadilisha aina ya mmea anaopanda katika shamba lake kila msimu.
After this msimu, I will plant another crop, not maize and beans here, because already nitrogen has been fixed in this soil.
Soil testing ni hatua ya mkulima kupeleka katika maabara udongo wa sehemu mbalimbali ya shamba lake ili kufanyiwa uchunguzi wa kiutaalamu kubaini viwango vya asidi. Cover cropping ni hatua ya kutumia mimea kama vile maharagwe, njugu, viazi vitamu na mimea mingine yenye uwezo wa kuzuia mmomonyoko wa udongo hasa kunaponyesha mvua nyingi shambani.
Intercropping, most legumes will add nitrogen to the soil in form of nitrates. They get nitrogen from the air and fix it in the soil in the root nodules. So when you do this one, you can use any legume, be it groundnut, green grams, or soya beans and beans. Those are the legumes that add nutrients to the soil. As I told you at home, the plants need nitrogen, and this is what is lacking in most of our fertilizers.
Mkulima kutoka kaunti ya Siaya, George Otieno, ni mmoja waliokumbatia utaratibu wa soil testing, cover cropping na crop rotation katika kilimo chake.
Naona wewe ni mkulima na uko na shamba kubwa. Na kuna ile jambo ambalo ni la soil testing. Unaifanya soil testing?
Soil testing, hata my result is here. My result is here. So ulisema Jojo Tien.
Sasa mfano kama hapa naona kulingana na mchanga wako, wanasema
potatoes, maharagwe, mahindi na vegetables. So umuhimu wa kufanya soil testing ni gani?
Oh, it is important that these soils are tested. We want to know which crop can grow at which area. When your soil is tested, they bring you a result that will tell you, don't plant this one, don't plant this one, plant this one. But when the soil is completely wasted, they will advise you to make it ready for planting again.
Otieno anasema kiasi cha pesa kinachohitajika kulipia ili mkulima apimiwe udongo wa shamba lake sio nyingi.
Sasa mkulima anaweza akapata wapi hiyo huduma ya soil testing?
Soil testing, Minister of Agriculture is ready to help people. Almost non-governmental organizations who are involved in agriculture are trying to advise farmers to have their soils tested.
Na kuna gharama ambayo mkulima anafaa kitu kama pesa kutoa kufanyiwa soil testing?
Yes, formerly it was about 3,500. At the moment, some government organizations like USAID have agreed to take part of the payment, and we are only to pay 500 shillings.
So tuseme faida ukilinganisha na ile fedha ambayo umetoa kufanyiwa hiyo testing na outcome ya baadaye kufanya hiyo kilimo ni kubwa sana.
Yes, once you have like this mine, look at this one, I will plant anything in this shamba because it is having a lot of nutrients.
Mkulima anashauriwa kuzingatia sana hatua ya crop rotation katika kilimo chake shambani. Crop rotation inachangia kuimarisha rutuba shambani na vile vile hupunguza kwekwe au magugu shambani. Kadhalika, kuzingatiwa kwa crop rotation huzuia kuongezeka kwa wadudu shambani na magonjwa ya mimea haiwezi kaathiri shamba baada ya mimea iliyokuwa imeathiriwa kuondolewa, hali inayoacha mimea iliyo na afya na hivyo kuboresha mazao shambani.
Shade. Anaitwa Mnago. Tulipanda mnago hapa. Alafu now I've planted beans and maize for crop rotation. Here we have planted I planted mnago hapa, and then when I uprooted them, I did crop rotation. I wanted the soil to rest so that the next vegetable when planted, it would find when the soil is not completely wasted.
Otieno anaeleza zaidi kuhusiana na umuhimu wa crop rotation.
Advantage of doing crop rotation is, number one, your soil will keep on producing for you whatever you want. Because you must make a timetable for crop rotation. If you start with a plant with fibrous roots, you must go to a plant with deep roots. Then you go again to a leguminous, and then you go to a plant like leeches and onions, which do not interfere with your soil. They can grow very easily with the little food that you have given them. If you keep on doing that, you won't have a problem with your soil.
Tuseme ulikuwa umepanda mmea mwingine.
Mm.
Utatayarisha aje hiyo shamba?
You just remove, after harvesting, you remove the whole plant and you don't leave any diseased plant in that shamba. You must be checking your shamba if you want to do crop rotation properly, so that any diseased plant, you uproot it. We call it rogging. You just pull it and destroy it. If you cannot destroy it safely, you bury it deep into the soil, about 3 feet, such that the disease does not move to another plant.
Kutumiwa kwa utaratibu wa cover cropping shambani huchangia kudhibiti mmomonyoko wa udongo, kuimarisha rutuba ya udongo, kuzuia kuenea kwa kwekwe au magugu shambani, na pia kusaidia kuweka maji, yani unyevunyevu shambani, miongoni mwa faida zingine.
We can plant sweet potato vines between your maize plants, so that it acts as a cover crop. Cover crop, you need to protect the soil from losing moisture. Cover crop, it adds, the leaves add humus to the soil when it drops, and cover cropping can be used for feeding animals at home. So we encourage, we should plant. If you are in a place that you want to use cover cropping, you don't need even to weed. You don't weed because you are going to plant Desmodium, and it is going to kill weeds. When you plant it along between the two rows of maize, it will cover the whole place, and all the weeds will be dwarfed and killed. So this is an advantage with cover cropping. You can use, mostly in this area we use sweet potato, Desmodium. Cover cropping is very important, and we would encourage farmers to do minimum digging of the plowing of the garden.
Mkulima wa njugu kutoka eneo la Uriri, Lea Auma, anaelezea namna njugu na maharagwe inaweza ikatumika kama cover cropping.
Ikija kwa swala la cover cropping, baadhi tukiangalia maharagwe pamoja na njugu ni mimea ambayo ni inafanya vizuri sana katika swala la cover cropping. Unaweza pengine ukafafanulia msikilizaji apate kuona ile umuhimu wa hii mimea katika swala la cover cropping?
Mimea kama maharagwe na njugu inaweza kutumika kama cover crop kwa sababu area yetu hii huwa ina slant, na ikislant ni kama mchanga yetu inateremka sana ama mchanga inaenda. Sasa mkulima akiona kama kuna kasehemu hataki kutumia wakati huo, anaweka njugu ama anaweka maragwe. Ukitaka iwe kama cover crop, unaweka spacing mzuri yenye itakava mchanga kabisa, ambaye hata kama mvua inanyesha itanyeshia juu ya nini, ya mimea, sio chini kwa mchanga.
Sasa ukisema inafaa upande karibu sana, unazungumzia karibu ya kiasi gani? Kuchukua mbegu nyingi na kuzirusha kwa shimo ama kurusharusha tu kwa shamba?
Hapana. Ukitaka kupanda njugu ama tuseme maragwe, njugu spacing yake ya kawaida yenye kufanya iwe na ile cover mzuri ni futi moja kwa nusu futi. Ikiwa imekuwa kabisa, itakava soil mzuri. Na maragwe nayo utaweka 15-15 hivi.
Kupandwa kwa mimea tofauti kila msimu huchangia kuboresha rutuba ya udongo shambani.
When planting, I have used compost manure for planting maize and beans, which means I have added more nutrients to the soil. So because mnago eats what is in the soil. and it does not add anything to the soil. It is not leguminous. Now, I have planted leguminous, which is the beans. It is going to fix nitrogen from the air and add nitrogen to this soil, so that the next crop will find when it is richer. And I may not plant, I'm not planning to plant Munago again on this plot. I'm planning to put a plant that does not use a lot of nutrients like onions. So a plant like onions, it uses little, very little nutrients from the soil. And when I plant it using compost, I'm adding more manure to the soil. So that the fourth crop will find when the place is very rich.
Otieno anatoa changamoto kwa wakulima wanaokuza aina moja ya mmea kila msimu, akisema wataishia kutumia mbolea zaidi ikiwa ni pamoja na kupata mazao ambayo sio mengi.
I'm telling the farmers in Trans Nzoia that they are going to have it hard because they will have to use more manure to produce little maize. Because in this place we use a teaspoonful for a hole, but they use the tablespoonful for their holes. But when you use compost, you don't top dress because the nutrients in the compost is enough to feed the plant until it matures. And I tell them that they let them come and see. We are not talking theory, we are talking practical things.
Hebu tujikumbushe tuliojifunza. Cover cropping huchangia kudhibiti momonyoko wa udongo, kuimarisha rutuba ya udongo na vile vile kuzuia kuenea kwa kwekwe au magugu shambani. Cover cropping pia husaidia kuweka maji, yani unyevunyevu shambani. Mkulima anastahili kukumbatia utaratibu wa crop rotation ili kudhibiti wadudu, magonjwa ya mimea shambani mwake. Crop rotation humhakikishia mkulima mazao bora, hasa ikizingatiwa mimea huwa na afya nzuri. Wakulima wanashauriwa kufanya soil testing ili kujua kiwango cha asidi kinachopatikana katika udongo wao shambani, na vile vile kujua ni aina gani ya mimea inayostahili kukuzwa katika shamba lao. Wakulima wanashauriwa kufanya soil testing ili kujua kiwango cha asidi kinachopatikana katika udongo wao shambani, na vile vile kujua ni aina gani ya mimea inayostahili kukuzwa katika shamba lao. Hadi hapo unafika tamati ya makala haya ya kilimo. Kwa maelezo zaidi kuhusu kilimo ajira, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwenye nambari 22060 ukitanguliza na neno kilimo. Tupatane Jumamosi ijayo kwa makala mengine ya kilimo ajira. Ningependa kutoa shukrani za dhati kwa shirika la kilimo la BioVision Africa Trust na mzalishaji wa kipindi hiki Musa Navie. Kutoka kwangu Ambia Musa, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
Je, ungependa kuwa mkulima hodari na kujiajiri kupitia kilimo cha mimea au ufugaji? Basi usitafute kwingine, tegea makala ya kilimo ajira hapa hapa Radio Sahara kila Jumamosi kuanzia saa 1:15 na dada Ambia Musa. Ujimarishe kimaisha.